waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
wasaaradda waxbarashada gobolka New South Wales ayaa bilowday barnaamij ardada dugsiyada sare ee ka soo jeeda qaxootiga iyo magangelyadoonka looga caawiyo siday ku gaari lahaayeen hamigooda xirfadeed ama shaqo. barnaamijkan oo loogu magacdaray diyaar imow shaqee, waana fariin ah wax walba waa suuragal haddii aad rabto, diyaarna u tahay inaad ka shaqayso. ku dhowaad 1,000 arday oo ka soo jeeda jinsiyado kala duwan oo wax ka barta dugsiyada sare ee galbeedka Sydney ayaa ka qayb galay bandhigan xirfadeed ee gaarka ah. hindisahan ka yimid wasaaradda waxbarashada New South Wales ayaa ardadan siinaya fursad ay ku dhageystaan dad ay isku meel ka soo jeedaan oo himilooyinkooda shaqo ama xirfadeed gaaray. Sean Christie David oo leh makhaayad Sri Lankaysa ayaa sheegay in ujeeddada barnaamijkan loo bixiyey Ready Arrive Work niyadda loogu dhisay ardada dadkana uu isku xirayo.
They can do anything. There's a generation of change makers that are in this room and it's really inspiring to see them.
Wax kasta ayay qabsan karaan ama suuragala. Qolkan waxaa ku jira jiilal wax weyn bedeli kara mustaqbalka. Waana runtii arrin dhiirigelin leh inaad aragto ardaydaas oo aad aragto sida niyadooda iyo rabitaankoodu u fiican yahay iyo sida ay u dhoola cadeynayaan. Ellen Lingens oo ka tirsan wasaaradda waxbarashada New South Wales ayaa sheegtay inay dhici karto in bandhigan ay fursado shaqo ka helaan ardadu. waxay rajaynaysaa in bandhigyada noocan oo kale ah ay noqdaan kuwa bulshooyinku ay joogteeyaan.
Pursue your dreams, but also the message is for us as a community to offer these opportunities through us.
Himiladaada raac, laakiin sidoo kale fariinteenu waa in bulshadu ay fursadan ku bixiyaan iskuulada iyo iyagoo kaashanaya shaqo bixiyayaasha iyo ururada bulshada. dadka aynu isu keenno oo aanu qabanno bandhigyadan oo kale mararka badan sanadkiiba mar. inaad Australia qaxootinimo ku timaado caqabadaheeda ayay wadataa, oo waxaad bilaabaysaa nolol cusub, waxaad dhex gelaysaa bulsho cusub, waxaana dhici kartaa inaad af cusub barato. waxaana la rajaynayaa in bandhigan shaqo uu nolosha u fududeeyo ardadaasi. bandhigan shaqo ayaa soo jiitay tiro shaqo bixiyaala, jaamacado iyo ururo bulsho oo dhammaantood aad u doonayaan inay faafiyaan fariinta ah inay mustaqbal fiican leeyihiin ardadaas maskaxda furani. Hik Lim oo afhayeenka bulshada u ah shirkad ka mid a shirkadihii ka soo qayb galay bandhigga ayaa sheegay in muhiimaddu tahay in qofku meel uun uu wax ka bilaabo. waxaan isleeyahay waa in wax uun bilowdaan oo qof aad la hadasho oo ardadaas loo sheego inuu jiro qof ka fakaraya siduu kaaga caawin lahaa sidaad xirfad shaqo uga heli lahayd Australia. xataa haddii ay tahay tallaabadii ugu horreysay oo aad shaqo ku hesho. tallaabada ugu horreysa runtii waa tan ugu muhiimsan. ardada ka qayb qaadanaysa sida Shaida Savaji, bandhigan wuxuu siiyey dhiirigelin.
I've had an eye problem growing up my whole life and I have a glass eye, so I've always been interested in eye surgery.
noloshayda oo dhan markaan soo koreeyay indhaha ayaa dhibaato iga haysatay, ookiyaalo ayaan xiran jiray. marka weligay waxaan xiiseynayay inaan barto indhaha sida loo qalo oo aan noqdo dhakhtarka indhaha qala. Sadir Al Zuhair waa arday kale oo dhiirigelin ka helay bandhigga.
The talk of the professors that helped a lot, helped me a lot. First,
hadalkii aan la hadlayay professorada waxay aad igu caawiyeen inaan ba qofkaan ahay ogaado, kadibna waxay iga caawiyeen inaan ogaado waxa aan jecelahay iyo sidii aan xirfadayda kor ugu qaadi lahaa. arday kale waa Samira Nuri oo doonaysa inay aqoonteeda dib ugu celiso dalkii hooyo ee ay ka timid. waxay sheegtay inay jeclaan lahayd inay dib u dhisto nidaamka caafimaadka dalkeedii hooyo.
The healthcare in Afghanistan is very bad and I want to become a doctor to build.
nidaamka caafimaadka dalka Afghanistan aad buu u xun yahay. waxaan rabaa inaan dhaqtar noqdo si aan isbitaallo ugu dhiso Afghanistan oo dadka u siiyo xanaano caafimaad una siiyo fursad caafimaad oo fiican. mustaqbalka jiilkan cusub ee soo galootiga ayaa ah mid aad u fiican. ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale, ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho.